nyimbozatu.com.
Father Mother and Children, ladies and gentlemen, New York's at the Bada Beast Apple. SB Sky Bonyoks, Eali Pachipanda. Freestyle, eh? What else?
Sansa mukeni mukani mwe
Sky number aingira pa biti kuchepa langula ni womfiti ife bakulapa tulela masweti nakuna kukaba tufala na masweti waisa na mabilibili tumebati weti. Wache pateti yes kwa mageti na ngula muli green. Ifo juliteti, mwe ni majila, ifo ni majeti. Kuipompa no, ifo teti. What I'm saying is true, is light. Ukwenda na jila, iya vula malaiti. Pakwenda wa meba ti lefti light. Ama gelo ya wende muli na ufe taiti. Umbi aka mishta ke shouti. Akalanda, no doubti. Apa nomba tushana malaila. Gawana kalobe kulaila. Bambi wala landa, ati tulaboyla. Tuwana kachelo, time waila. Limo tulaboza, limo paka waila. Sateke, soketi na jaila. Lefi ni kulimba, poemba mufirimba. Wena bali niti, wena ngoli mamimba. Wena bali mushe, wena ngoli bovimba. Wena nompambu, palasi wabatimba. Setingo blowa, wena ngo bangoloa. Wena ni kanyama, wena ngo nikapoa. Wena bali klini, wena ngoli mbua. Wena ni majondo, wena ngo vitumbua. Nilo kwacha ni mwapo na kumbucha. Venze vozi mavoze kupucha. Sky ni mupondo wa kula sana mukondo. Anachapu mkondo, hezi ya ukondo. Teze kumvela laka, venze kufula vipago kuti mwapo na mukaka. Wena vezo seka, wena ngo vezo meka. Pati inenzi neka story ya poza na leka. Hotshot
SB Sky Bonyo kani mwe. 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 SB Sky Bonyo kani
mwe. You are welcome to our team. She or him. Sindise madumbo we are slim. Because you are in kipeta yamba hii team. Team as chepesa sindise vama gym. Chili bende ukubwela fulu ngati nzimu. Because you are there is diffusion. Communication pamudu attention. No confusion kulipe division. Kuli addition vina jilin dimension. You are welcome if you are welcome. If yes teacher ramu jima panga chema samu. Vose tika muramu novara ponga ndram. Hii teamu nipa easy SD panga bize. Alola easy teacher vili mba vilize. Vantuva mbele dize viva ikepa bize. Half o shizi.